Already doing. Murumva Radio Ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari navugwa hirya no hino, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Guverinoma ya Nigeria ejo kuwa gatandatu yatangaje kwicanya umubano n'ubutwererane mu bya gisirikare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'umunsi umwe intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishoje uruzinduko rw'iminsi itatu rwari rugamije kuganira n'abategetsi ba gisirikare bahiritse ubutegetsi muri icyo gihugu bakegereza Uburusiya. Itangazo ry'ubutegetsi ryavuze ko uhereye none Leta ifashe icyemezo cyo gusesa amasezerano arebana n'igisirikare cy'Amerika n'abakozi b'abasivili ba Minisiteri yayo y'ingabo muri Nigeria. Ryasomwe kuwa gatandatu nijoro kuri televiziyo y'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyafite abasirikare 1000 muri Niger bari mu birindiro mu butayu hari indege za gisirikare zitagira abapilote. Ibyo birindiro byubatswe ku madorari agera kuri miliyoni 100. Kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize ubwo abasirikare baherekaga ubutegetsi muri Niger, Amerika yahise igabanya ibikorwa byo gushyigikira ubutegetsi bw'icyo gihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yasuye Niger mu ruzinduko rudasanzwe rugamije kugerageza gusubizaho Perezida Mohamed Bazoum wari inshuti y'akadasohoka ya Amerika n'Uburayi mu ntambara barwana n'abajihadiste. Hashize amezi ane nyuma y'icyo gihe igisirikare cyafungiye Bazoum iwe cyahise gifatira ibyemezo bikomeye igihugu cy'Ubufaransa bwagikoronije gitegeka ko abasirikare babwo bari bamaze imyaka ikabaka 10 bataha. Igisirikare cya Nigeria cyakoranaga bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko baherutse ubutegetsi bashakishije umubano n'Uburusiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ingabo z'Ubuhinde zirwanira mu mazi zirimo n'abakomando zafashe ubwato bwari bwarigaruriwe n'abashimusi b'abanyasomalia zabohoje abantu 17 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wazo ejo kuwa gatandatu. Yatangarije ku rubuga X ko abashimusi 35 bari muri ubwo bwato barambitse hasi intwaro bakishyira mu maboko y'ingabo z'Ubuhinde. Zasatse kandi muri ubwo bwato bwitwa Ruen butwara ibicuruzwa zisanga nta ntwaro zirimo butwaye ku buryo butemewe n'amategeko. Aba basirikare barwanira mu mazi batangaje ko ku wa gatanu w'icyumweru gishize aribwo babohoje ubu bwato bwashimuswe umwaka ushize. Ushobora kuba bwarakoreshejwe na ba rushimusi nk'indiri yo gushimuta ubundi bukomoka mu gihugu cya Bangladesh bwari buhagurutse ku cyambu cya Somalia mu ntangiriro z'icyumweru gishize nk'uko byatangajwe n'ingabo z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi zirwanira mu mazi. Ishimutwa ry'ubwato bwa Ruen ryabaye rya mbere rikozwe n'abashimusi b'abanyasomalia kuva mu mwaka w'2017 ubwo ingabo z'amahanga zirwanira mu mazi zashyiraga hamwe zigahagarika ubushimusi bw'amato anyura mu kigobe cya Aden no mu nyanja y'Ubuhinde. Abashimusi b'abanyasomalia bamaze imyaka 10 bateza umutekano muke ku mato anyura muri iyo nyanja ariko bari baracishije make bongera kubura umutwe umwaka ushize. Ubuhinde bugaba ingabo zirwanira mu mazi mu mato byibuze 12 y'intambara mu rwego rwo kurwanya abashimusi. Ni mu gihe ingabo z'Uburayi na Amerika ziri muri aka gace zo zita ku kurwanya abahuti bo muri Yemen bashyigikiwe na Iran. Kuva mu kwezi kwa 12 tariki ya mbere abashimusi bamaze kugerageza kwigarurira amato inshuro byibuze 17 nk'uko byemezwa n'ingabo z'Ubuhinde. Ejo abaturage bo mu Rusiya bazindukiye mu matora ku munsi wa kabiri w'itora ry'umukuru w'igihugu rigaragara muri rusange nk'irigamije kwemeza manda y'indi myaka 6 ya Perezida Vladimir Putin ku butegetsi. Nta banyapolitiki bakomeye bahatanye na Perezida w'Uburusiya muri aya matora nyuma yaho acecekeshereje abatavuga rumwe nawe mu myaka hafi 25 amaze ku butegetsi. Aya matora aje akurikira itotezwa rikomeye ryakorewe itangazamakuru ryigenga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Umwe mu banyapolitiki bakomeye bari barahanganye na Perezida Putin, Alexei Navalny, yaguye muri gereza mu kwezi gushize. Abandi bose batavuga rumwe nawe barafunze cyangwa barahunze. Vladimir Putin w'imyaka 71 ahanganye n'abakandida batatu bo mu mashyaka acuditse cyane n'ubutegetsi buriho, birinze kumunenga na gato cyangwa kunenga umugambi we wo kugaba ibitero mu gihugu cya Ukraine. Intambara yongeye kugaragara ku mihanda y'Uburusiya ejo kuwa gatandatu ubwo indege z'igisirikare cya Ukraine zitagira abapilote drone zagaragaraga mu kirere n'ibisasu bya misiri bikongera kugwa ku butaka bw'Uburusiya. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Ni umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibe byiza kuri mwese mutajya muhwema gukurikira gahunda zose za Radio Ijwi rya Amerika, tukumvikanira ku murongo w'ijana na kane ibice bitatu FM. Ndizera mukomeje kugubwa neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikoro rero muri kumwe na Kireme Patrick Bikers.
Rika nkubwire kuri ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Kuvuka na numwe ubihitamo ndetse kandi na nuhitamo uko azavuka ameze. Gusa hari bamwe mu bana bavuka bafite ubusembwa ugasanga zimwe mu ngingo zarakuze cyane kuruta ibisanzwe, cyangwa se bakavuka bafite ubumuga bugiye butandukanye umuntu yavuga ko budasanzwe. Hari abaturage bamwe na bamwe bafite imyumvire yuko umwana wavutse afite ubusembwa budasanzwe babyitirira amarozi. Mu kuvuga ko umwana hari ibyo umubyeyi agira mu ruhare, ibindi ugasanga byikoze gusa iyo umubyeyi abyaye umwana ufite ubumuga cyane cyane ubusembwa bwihariye, twavuga nko kuvuga afite zimwe mu ngingo z'umubiri nini mu buryo budasanzwe bumenyerewe, nko kugira umutwe munini, ibiro bidashyitse ndetse n'ibindi. Iyo umwana avutse afite ubusembwa hari byinshi abantu benshi bibaza, ugasanga yewe n'umubyeyi wamubyaye atangiye kwibaza impamvu uwo mwana afite ubusembwa. Bamwe bagenda bashyiga ko ari amarozi cyangwa se ari imyuka mibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe usanga uyu mwana wavukanye ubusembwa abuzwa bumwe mu burenganzira bugiye butandukanye, nko kuvuzwa, kwiga ndetse n'ibindi bitandukanye, ahubwo ugasanga ababyeyi be bahugiye cyangwa se bibanda gushaka wateje ibyo byago kubera iyo myumvire nyine. Hari n'igihe bigera ugasanga uwo mwana apfuye imburagihe kubera kutitabwaho. Ese koko umwana wese wavutse afite ubusembwa cyangwa ibibazo bidasanzwe byo mu mutwe cyangwa se by'ingingo, kuko nibiba byaratewe n'amarozi? Ibibazo byo kwibazwa byo ni byinshi, munyemerere amatsiko ashire twakira mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye kuri ingingo.
Mu ngingo ya 18 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ijyanye no kurengera umuryango mu gika cya kabiri, hasobanurwamo ko ababyeyi bombi bafite uburenganzira n'inshingano zo kurera abana babo. Icyakora hirya no hino mu miryango hari aho usanga bitewe n'ibibazo by'imibereho umuryango unyuramo, umwe mu babyeyi akora ibihabanye n'ibyo. Uyu ni umubyeyi wirukira mu burasirazuba bw'u Rwanda ufite umwana w'imyaka 11 w'umuhungu. Uyu mwana we yavukanye ubusembwa aho afite umunwa ufite ubunini bukabije. Arasobanura uburyo mu rugendo rwo kwita kuri uwo mwana yatereranwe n'umugabo we akajya amuca intege.
Muje kugenda mvuza byanga n'imibereho mibi, nta kintu dufite. Urumva nyine n'urugo rutameze neza, usabye dutererana ati mureke ntago ari umwana wo kwirirwa atesha abandi umutwe, tubaho gutyo najya ngenda na bushobozi bwa kanga nkabireka ngahagarara. Nyine yahavugaga ati ntago uwo mwana yakwirirwa ajya kwa muganga kudutesha umutwe, mureke yicare nimba apfe nimba adapfuye ubwo nuko. Ntabwo twajugunye umuntu utarapfa, uragira ati umujugunye agihumeka, reka duhanyanyaze turebe. No kwa muganga ni mwaho nagiye nko ku ngufu.
Tuganira yari mu nzira y'urugendo avuga ko rutoroshye yatangiye kuva uyu mwana afite amezi atandatu kugeza uyu munsi rwo kumuvuza, gusa afite icyizere ko azakira, ariko ubushobozi buke bw'urugo bwagiye buba imbogamizi mu kumuvuza.
Tata ahubwo nyine ubwo byahise byirongera biranga kongera kubona ayandi mafaranga ndicara, turebe ko wenda twamusunikiriza wenda hari igihe azakira. Uko biri batangiye kumutera iyi miti nabonye uko biri byaragiye byoamo agahazamo ikintu kimeze nk'ikibyimba kigatunara, twamaze kumutera imiti numva agenda byoroha, numva ari umubiri ugenda ukanyarara ukunuka ukagira ngo harimo ikibyimba kigiye no guturika.
Uretse uyu mubyeyi wo mu ntara y'Iburasirazuba, hirya no hino mu bitangazamakuru mu Rwanda hajya humvikana ababyeyi biganjemo abagore batereranwa n'abagabo babo biturutse ku kuba barabyaye umwana ufite ubumuga cyangwa ubusembwa. Ese mu gihe umuryango ubyaye umwana ufite ubusembwa cyangwa ubumuga runaka, ababyeyi bombi baba bakwiye kubyitwaramo gute? ni kimwe mu bibazo twabajije umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Mukandayisenga Janvier mu kiganiro kigufi twagiranye.
Turabwira umugabo n'umugore ko bakwiye kwakira uwo mwana wavutse uko yaba ari kose, yaba afite ubusembwa, tuvuge afite ibibari, afite umutwe munini, afite amaso manini mu buryo budasanzwe tubona butari normal, n'ukugira inama uwo muryango gufatanya icyo kibazo. Ni ikibazo cyo yakivutse mu muryango, umwana akwiye kwitabwaho n'ababyeyi bombi. Ariko akenshi dusanga umubyeyi w'umugore ariwe wita kuri uwo mwana, umugabo ugasanga rimwe na rimwe aravuga wa mugore w'uyu mwana wamukuye he, tutirengagije ko umugabo ariwe wateye umugore inda. Ubwo rero dusaba yuko wa mwana akeneye uburere, akeneye kugaburirwa, akeneye kwitabwaho, gukorerwa isuku, yewe yamara no kugera imyaka yo kujya ku ishuri, akeneye kujyanwa ku ishuri. Kandi ibyo byose abikorerwa n'ababyeyi bombi. Rero kugira ngo umubyeyi umwe atariwe wikorera icyo kibazo wenyine wo kwita kuri uwo mwana, nawe agatangira kwikiripabiriza atahari hari icyo na cumi yahari wasanga uyu mwana arije wamubyayise nta ruhare yabigizemo. Turagira ngo tugire inama umuryango, umugabo n'umugore bose, gufata icyo kibazo bakakigira icyabo, uwo mwana ahubwo akabasha kwitabwaho, akavuzwa. Ejo usanga bya bindi bigenda bikira, bibari kwa muganga barabivura, umwana akongeraga akamera neza. Ariko iyo atereraganwa agasigarana umubyeyi umwe, usanga ubushobozi bubuze bwo kumujyana kwa muganga bityo no kumuvuza kugira ngo abiyakire amere neza, ugasanga biranze. Reka tubasabe kugira urukundo rw'umwana babyaye kuko umwana ni uwabo.
Nubwo hari bamwe mu bagabo bagawa kubera kutuzuza inshingano zo kurera abana babo cyangwa bagatererana abagore babo, ubuhamya butangwa n'umugabo wo mu murenge wa Mutenderi mu burasirazuba bw'u Rwanda, nawe ufite umwana wavukanye ibibazo by'ubumuga bukomatanyije bitandukanye na bamwe mu bagabo batererana abagore babo, we afatanya n'umugore we mu bikorwa byo gukurikirana ubuvuzi bw'uwo mwana, nubwo nta cyizere bafite ko uyu mwana yazakira.
Ubu uretse wenda nko kuvuga ngo ni ikiremwa muntu, urebye ntabwo n'ibishoro biba bimugenderaho ubwabyo, ari ukugira ngo tube tumufasha nyine nabo badufasha, kugira ngo wenda nyine mu gihe Imana ikimukijemo umwuka unasi imyaka ibiri n'amezi umunani niyegura ntagira gute, nuko navuga nareba mbega ni umuntu kuryamika aho ngaho, ubwo ngubwo byaba ngombwa ukamutera wenda rimwe kugira ngo umwicaze aruhuke.
Uyu mugabo asobanura ko kwita ku mwana wavukanye ibibazo cyangwa ubusembwa butandukanye nk'uwabo bisaba kwihangana gukomeye, ahanini ngo kugirwa n'abagore kurusha abagabo.
Biza ku mpande zombi, ariko nyine abadamu bo kubera ko batunga kwihangana usanga aribo benshi ijana ku ijana. Noneho abagabo nyine ubwo nawe yatitwaye neza, ubwo hari igihe ashobora gufata nawe umudamu nawe akamumutanirana akigendera.
Ku miryango itishoboye kuvuza abana baba bafite ibibazo by'ubusembwa cyangwa ubumuga, usanga ari ikibazo gikomeye kuko bisaba kutagira indi mirimo ababyeyi bakora, kandi n'ikiguzi cy'ingendo n'ubuvuzi bikaba bihenze. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage Mukandayisenga Janvier arakomeza asobanura uburyo imiryango itishoboye yabyaye abana bafite ubusembwa cyangwa ubumuga butandukanye ifashwamo.
Icyambere kwa muganga tuhagira programme ya PDC yita ku bana bavutse bafite ibibazo bitandukanye, bakabakurikirana kugeza ku myaka 5 ndetse no gukomeza. Rimwe na rimwe hari igihe tugira imiryango idafite ubushobozi, yewe bitewe naho umubyeyi atuye kuko wa mwana akurikiranwa muri gahunda yo kubitaro. Kandi mu karere ka Kirehe dufite ibitaro bimwe by'akarere ka Kirehe. Icyo gero hari igihe usanga umubyeyi adafite ubushobozi bw'itike yo kugeza kwitabira ya gahunda niba bamuhaye rendezvous buri cyumweru cyangwa se buri kwezi. Ku karere dukiri tugira gahunda ya social support, tugira amafaranga twohereza mu mirenge yo gufasha aba bantu batishoboye kubona amatike yo kuza kwa muganga. Ikindi ashobora no kuba adafite amafaranga yo kumuvuza, ibyo nabyo turabafasha. Tugira n'amahirwe ko dufite abafatanyabikorwa batandukanye mu karere kacu ka Kirehe, by'umwihariko Partners in Health, shuti mu buzima. Aba bo rwose baradufasha cyane. Umuturage wese udafite ubushobozi bwo kwivuza kwa muganga, yaba yahawe transfer hanze y'ibitaro by'akarere ka Kirehe, CHK Kanombe n'ahandi hatandukanye, baradufasha ku buryo bufatika. Wa mubyeyi akabasha kujyanwa kwa muganga ku buntu, yagera yakivuza akabona ibyo kurya. Turabasura mu miryango tukajya kubaganiriza.
Mu miryango myinshi iyo havutse umwana ufite ubusembwa cyangwa ubumuga, hari aho usanga havuka amakimbirane hamwe na hamwe avamo no gutandukana kw'abashakanye, kwihunza inshingano kuri umwe mu bagize umuryango, gutererana uwo mwana agashyirwa mu kato n'ibindi bidakwiye, ahanini bishingira ku kuba nta kizere baba bafite ko mwana yazakira kandi kumwitaho no kumuvuza bikaba bisaba ubwitange umwanya n'ubushobozi bwinshi bw'amafaranga kugira ngo hirindwe ingaruka zose zaturuka ku kuba havuka umwana ufite ubumuga cyangwa ubusembwa butandukanye no kuba hakosorwa hakiri kare ubwo busembwa aho bishoboka mu buryo bw'ubuvuzi abakora mu nzego z'ubuzima bafite umukoro ukomeye wo gukumira impamvu zituma umwana ashobora kuvukana ibyo bibazo leta nayo ikagira umukoro wo gushaka abaganga bahagije bashinzwe kubaga abana bavukanye ubumuga cyangwa ubusembwa butandukanye hakaboneka n'abagiraneza bashobora kunganira imiryango itishoboye ifite abo bana mu rugendo rwo kubitaho no kubavuza nitwa Noel Imana Ishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
Tushimiye cyane rero abaturage bo mu mujyi wa Kigali nabo mu ntara y'Iburasirazuba baganiye natwe kuri mikro ya mugenzi wacu batubwiye byinshi ku byo ngo bakeka igihe umubyeyi yabyaye umwana afite ubusembwa. Turashimira kandi na Dr. Nyirimanzi Naftar inzobere mu kuvura abana wadusobanuriye bimwe mu bibazo umwana ashobora kuvukana n'impamvu zibitera. Bakunzi b'ikiganiro ejo rero muratubwira ese koko umwana wese wavutse afite ubusembwa cyangwa ibibazo bidasanzwe byo mu mutwe cyangwa iby'inkingo kuko nibiba byaratewe n'amarozi cyangwa hari izindi impamvu zitera umwana kuvukana ubusembwa muraze kutwandikira rero munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 85 14 14 cyangwa 0728 282 32 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na ku rubuga rwacu rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe. Mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace k'ikinamico tambagira utekanye aho tugeze ku gace ka 13 reka dukurikire.
Duherukana zahaba ajya kwa nyirarume nkuru nziza kumusaba ibikoresho by'ishuri anamusaba niba hari icyo bakura mu mitungo ya nyina cyabagoboka ariko nkuru nziza akamukurira inzira ku murima ubu bimeze bite nimukurikira umukino.
Alo, muravugana na Nirere. Ninde tuvugana?
Yesuwe, Nirere. Ndikushe bitoa telefone.
Muri bande ko ntabamenye?
Dorcas n'inshuti yawe muri kaminuza ya Rwanda.
Yego ko Dorcas. Ni telefone ni yandese.
Ni mu agent nifashishije.
Yego ko mva. Rikansuke ngo amagare.
Ndakumva Nire.
Yes we Dorka. Mugo buriye warwana we. Kuna gushakiye akazi nka kubura, nkaza no kugushaka iwanyu nka kubura nkuko kwabagahe.
Mana yanjye. Umva. Babera twibitinda aho ngibwirije akazi ko biteye naho ariho. Ubabwira.
Akazi ko ni sawa cyane. Tuzajya dukorana ikindi. Ese we ubundi wakwiteguye ukaza kundeba hani wacu muhire nkabikunyuriramo neza byose.
Jibaba we
n'ukuri
data menye ko naje muhire none no yanyitse
ariko nukaba umwana ngo ukabye Dorka niba adashaka kuza kugakorera muhire se ukuke ataga gushakira ngo ayigatako no gatete abana he iyo myumvire ni ya kera Dorka njyewe ku cyumweru nzirirwa mu rugo niba ko kushaka akazi nzagutegereza kugeza ugeze hano.
Sawa basi nta kibazo shanuza kuri telefone nzakuvugisha.
Nyamaraza
kara
nubwo nkubaza ukanyihoyera ntuzandireho ngo waratsinzwe
ako se ubu mbaza ikibundi
irigwa inshuti yangeza kumenya makuru yawe nta birenze rwose wiga nabi bisubiremo kabiri gatatu wiga nabi nushaka kubabari
erega sho Patrick nange singe nka kubeshya mfite ibibazo byinshi cyane
ngaho baho kumbwire n'ukuri
usawe hangane kumenya yo kuvuga ibibazo byanjye kandi twakoreye tunaze ibitekerezo kuri ya gahunda ya debate dushaka gutangiza
ibyo iyo ntacyo bivuze twanabiganira nimugoroba dutashe imperekeje turaje kugira iwacu se niba ari byo dushyira ku murongo tutabipanze neza byose ahubwo mbwira kuko ubuzima bwacu nibwo bwa mbere pe
Patrick
karame
urabizi ko aho mba bandera
ndabizi rwose
wakanyitayo hari we maro mfata nk'umwanzi we wa mbere
oya sananone
ubanza kuri waramutse yumvise ko napfuye yakoresha ibirori by'akataraboneka
n'ukuri
uzi ko ageze naho anyurira uko mama yashatse
ariko sundiza ni musaza wa mama wawe gutya gutya neza bavukana mu nda
gutya neza nta no guca ku ruhande sha bahuje ababyeyi bombi
kugeza kwanga bigezeho biratangaje hakiya mu nda
ubuzi urya ntiyanga zahabu yureba njyewe
yanga ndese kandi
ahubwo yanga abanyamuhire muri rusange
kungwa iki urisura umunyamuhire kuva ryariza
impamvu nabigendeyemo rero nuko ngo mama wanjye yashakanye n'umunyamuhire noneho banamubuza akanga bikarangira bibaniye
ye ibaze n'ukuri none se zahabu
karano
wazizi muhira mu muryango wa papa wawe ugahunganya ukuro mu kwanga gutyo koko uzi kubayeho nk'utagira epfo na ruguru we
basekisha imiryango yose yaranye
nabose babigukora gutyo mu ngo wangu bose kandi bakwangira ikiwe
nyina wo kwa papa banyise umunyagatako kubera mama barabinyangira abo kwa mama nabo banyita umunyamuhire kubera papa nabo barabinyangira ubu ndi hagati y'ururimi
uzi kubabaje we
none igitanganye kinababaje patri nuko mfatwa gutyo mama na data barazize imitungo nkaba narimbizi ibyo byose binteranira mu mutwe wanjye wumva ngiye gusara neza neza
umva mbuze icyo kuvuga pe ukomerewe sha ihangane zaha ihanagura amarira ucishika kira kamushwara si byo ugomba kuba umugabo ni ukuri komera nuko
oya oya mama kwihorera wumva bitari kera ndetse
oya imyanzuro ufatanye uburakari wiyihoreye zaha umva garuka nkubwire
papa
yego
usigaye kuryama se
ngiye kuryama sha bisangwa nananiwe cyane uyu munsi nageze akazi kenshi pe
amakamyo yamenye se panzi ko yamenye ari bwo agira akazi kakomereye nawe nahangayikishijwe no kumenya niba imizigo yinjiye yose yuzuye
yamenye ahubwo imana ishimwe ubwo uyu munsi batanye ibyo noneho cyangwa bagira ikamyo basigarana mu nzira wowe se shaka ukarayemo umuhungu wawe
nanjye ndi kureba ko nazagera ku rwego nk'urwawe papa mbese ku buryo wenije yanjye ishinga imizi igatanga akazi ku bantu benshi nk'uko bigenza mbese nyine nanjye nkaba uw'umumaro kuri njye no ku bandi
twese shaka ko twabitangiye kera tukiri bato tukaba tubigezeho dushaje sha ariko humura uzabigeraho hamwe n'imana n'amashuri wize
iraba ibyumva hanyuma rero papa
yego
nashaka kukubwira ko iki cyumweru cyose uhereye ejo ntazaba mpari
abo uzajya hehe
wowe nije yacu ufite amahugurwa kandi urabizi ko ari njye uyihagarariye
uzamenyesha n'ujya guhaguruka gusa ejo se uzagenda wizindiye
nzagenda nzindutse kuko dufite gahunda yo kuzenguruka uduce twose tw'igatako
kuki ushaka bisa kubera iki gatako
nuko ariho twateguye papa
ubuse mwabuze ahandi mujya gukorera amahugurwa atari gatako koko ubuse mwize umutekano wanyu mute cyangwa wibagiwe abanyarugomo babo
abanyarugomo sugira ngo hari igihugu batabamo papa
amakimbirane ari hagati y'abanyagatako n'abanyamuhire witiranye n'urugomo rusanzwe mwana we ibi si iby'ubu ni uruhererekane tutazi n'igihe ruzarangira rwose
ubundi se papa uretse ikigare tugenderamo nk'abaturage bigatuma dupfa ibyo tutazi mu by'ukuri wambwira ayo makimbirane y'uruhererekane aturuka ku ki
kandi nanga ko wigira umunyabwenge ugakabye ugiye guhakana amateka rero
ayahezi
reka nigiye kuryama nkureke ndabona nzafata umwanya nkakwigisha ibyaranze abasogokuruza uzagenda witonze gusa ntuzapfe gutarabuka aho ubonye hose cyangwa uhe kuhatambagirana imitato nta n'undi muri kumwe kandi uramenye ntuzavuga uko wiboneye uvugisha aho ubonye hose hato batazakumva imvugo bakamenya ko ukomoka imuhire bakakwirenze
humura papa kuba duturuka mu bihugu bivuga indimi zitandukanye ntibivuze ko byaba imbarutso yo guhohoterana kandi arega nzaba ndi kumwe n'abandi
ngaho doruka andurura
mwakoze guteka anamaye ngari byose rwose doruka nuko
ese doruka wavuganye n'aba mukobwa washakaga kurangira akazi
twaravuganye
kuko kimwihereranye iyo nkuru kuki ngenda nyumva amahoshuka kuki mutayitobora ngo nyimene mutegereje ko nyumva na Rwanda
aha doruka sinatubwire avuze ko bavuganye uko kuvugana havuyemo iki muko
nyine namuvugisha mbira ko kazi gari koko nahantu yambiye neza neza niyo nifuje kuvakira
nyumva sha nuko nuko mana twangiye twariye de cyangwa abadatowe anamaye ube fata mu mutwe tozahita tuvugurura inzu kose nicyo kibanze dusiga amarange dushyira amabati
kuvugurura inzu nijya wibereyemo rata doruka ngiye uzangurize nigurira inyana niyayo ubure n'imirima nk'itatu myiza myiza maze ubundi urebe ngo mu gihe gito ndabibyaza umusaruro iryo vugurura rikava mu byo navunikiye di dore ko byananiranye
kunanize cyane ntuhari ntuhari ubyuka ujya guhinga
cyo mbakundira nakazi sindakabona none mutangiye gupangira umushahara wanjye munabishwaniramo
muhore mwumve akazi ntakabona se ushatse kuvuga iki
uvuze guki doroka nta bindi urenzaho ni wavuganye n'uwakurangiye akazi se akanaka kubwira ukumva niko wifuzaga igisigaye niki nikira nitike
yego ibyo byose nabishimye
ariko iki
rega nitike ni ikibazo nkuru
nzi kibazo ki hari
ubuse wa mugani we nubwo mbavuga ngo numwiryo yajya gusaba akazi kiyubashye yagenze n'amaguru cyo yacyamurenze akaba kikabonye
umva ikibazo kitigenda gikemura urumva doroka
ndakumva
ndayiguha rwose ejo wizindi uzazumbwira ko watangiye akazi urumva ese ubundi ni hehe
twongeye twariye mwana wanjye twongeye twariye nkuru nziza we mfa mwana wawe ahariho hose genda ukore ngo ufatire iryiburyo
kiri wanze nza kiri kare 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 papa
nawe
hanyuma rero mwana wanjye nugere uzitonde muziye gupfusha ubusa amafaranga ugura imyenda n'inkweto bihenze ngo utahire ibyo urumva umenye kuba ari bwo buryo bwiza bwo kwiteza imbere no guteza imbere iwanyu urabyumva
oya rata mwana wa ubwo ni bwo buryo bwiza bwo kwita ugasa neza nk'abandi bakobwa bose bakorera amafaranga erega maya hari abatangiye kumubenguka no
kasabonya kazira ntako byaba bise aba batangiye kumubenguka ise nkuru nziza mubwiye se bo koko barahari izi impungenge za Alfred zuko bisangwa zagirirwa nabi n'abanyagatako se igihe azaba yagiye gukorera iyo zo zifite ishingiro ntuzakikwe n'igice cy'ubutaha
bakunzi b'ikiganiro ejo turi kugana ku musozi w'ikiganiro ejo cyanone cyagarutse ku myumvire yuko abana bavukana ubusembwa urugero nko kuvukana bimwe mu bice by'umubiri binini mu buryo budasanzwe bamwe bahita babyitirira amarozi muri ikiganiro cyanone twaje kumva ko burya kuba umwana yavukana ubusembwa hari izindi mpamvu zitandukanye zibitera zidafite aho zihuriye n'amarozi muri izo mpamvu twavuga nk'umubyeyi utaritaweho mu gihe atwite cyangwa se nk'ababyeyi bakunda kunywa agatama cyangwa se inzoga itabi ndetse n'ibindi biyobyabwenge bidasanzwe ibyo ni bimwe mu bintu twabonye ko bishobora kuba byatuma umwana avukana ubusembwa bidafite aho bihuriye n'amarozi mu kiganiro ejo cyane rero twanumvise kandi abaturage bo mu mujyi wa Kigali ndetse nabo mu ntara y'Iburasirazuba batuganirije ku byo babona bitera kuvukana ubusembwa ku mwana bamwe na bamwe twumvise bagifite imyumvire yuko ubusembwa buterwa burya ngo n'amarozi ariko nkuko twabyumvise si byo twaganiriye kandi na muganga Naftali Nyirimanzi wadusobanuriye bimwe mu bibazo cyangwa se ubusembwa umwana ashobora kuvukana n'impamvu zitandukanye zibitera zidafite aho zihure n'amarozi ndetse kandi ko iyi myumvire idakwiye nshuti bakunze ikiganiro ejo tugeze ku musozi w'ikiganiro ejo cyanone nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke by'umwihariko Mizero Crespe wari kubanga bw'ibyuma ndetse kandi na Nadire Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro nabo mwese kandi twabanye mu kiganiro cyanone ndabashimiye ikiganiro ejo cyo nakagaruka mwari kumwe na me Patrick na ubutaha ejo.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye kuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi mu masogonda make turaba tugeze ku isaha 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe.